ZambiMusicBlog.co.
Get yourself the red carpet.
La Voz.
Mwana Wanyarenda. AZ Global. Big America. Yoka Fell. Yo. Delivery apa kwati ni mpapa. Vana bandini ni mayo apa ni mpapa. Valipanu mabonse ni mpapa. Flow yandi ni kill switch wati ni nkapa. Ali ngachilemba ile shati lila. Ashala nechi konko chumu kamange shati lilia. Ale ipusha afikile shani pano. Ni nshati lila. Atili ale pisha motie pi ni nshati lila. Yeah, I see through you. Niwe matambula. Necho fwaila beef nish. Niwe matambula. Nilevo imbi not na chochise. TAP nishi bingo lefwa ya sochise. I got time for these kids like a parent. Rapu nipanganda yandite parent. Apparently ubukali na bumpesha kwa paletli. Vengi ava nkonka. Nga waima ntuma fefoni. Vengi ava konka. Ipange kupanga county. Paka panga nda fotu vaka. Mufungu nchaka. Aye malaini na chamba na yo. I think first line yandi ya chamba na yo. Yo. Wa plastic ine ni mpapa. Ata uba mta ya shitishe ine ni mpapa. Red out. Mwana Wanyarenda.
Exclusive to ZambiMusicBlog.co.
Kings in the building. Get yourself the red carpet. Shout out to everybody putting in that work. Yeah. AZ Global. Yoka Fell. Big America. The Red Album is officially out. Go grab yourself a copy. You understand me?
Levels.
Tabalanda, son.
Red.